bino bajikoze n'ekitongole kya UNICEF okwongera okukumya abazadde abalina abaana bano balemu okugwamu amaanyi kubanga nabo baana ng'abalala abalina okubeera n'emirembe gyabwe.
Tugenze okwesanga ng'ennamba y'abaana abaliko obulemu yeeyongedde mu ggwanga n'okusingira ddala mu bifo byeno mu kyalo Kasenge, Kasanda, Mubende. Naye twategeera tutya nti waliyo abaana baliko obulemu eno bangi. Twagenda mu maaso ne tukola okutambula mu byalo eby'enjawulo okulaba. Tugenze okwesanga ng'abaana baliko obulemu beeyongedde. Kati okwatagana n'ekitongole kya UNICEF tujja mu bitundu bw'ebiti ne tusomesa ku bantu obulemu obuli ku baana. Kuba oyinza okwesanga nti oluusi omuzadde azaala omwana ng'aliko obulemu nalowooza nti omwana baakola ki? Baamuloga.
Mu ngeri y'emu ate Joseph Mayanja ng'ono ye mukwanaganya w'emirimu mu kitongole ekya Intervention for Disability in Early Childhood mu ggombolola y'e Bukuya ategeezezza nti bakoze buli kimu ekisoboka okwongera okulabirira abaana bano bangi basobodde okubeera nga babakebera ne balaba ekika ky'obulemu kye balina nga wano we batandikidde okusobola okubeera nga babayamba.
Ku bika by'obulemu naddala ebisingira ddala biri ebika bibiri nti waliwo obulemu obulabika n'obutalabika kati bwetuyita fiziko n'obutali fiziko. Era tubaddemu n'omulamu ogw'okusikuriininga abaana bano mu nkola ya IDEC nga bajiza foomu. Foomu eno ya IDEC ebaamu tier 1, tier 2 ne tier 3. Tier 1 yeno kwe tusikuriningira abaana ku kyalo kyaffe oba ku ddwaliro lyaffe awasookerwa ddala ku VHT asooka ow'ekitundu ekyo. Tier 2 VHT akola rifaru n'agiwa omuzadde okwongerayo omwana agenda okumusikuriininga ku longo form nebaya musawo omutendeke aliko esifasite yonna. Tier sub county ne Buya town council tiinamu amalwaliro asatu n'olwekyo gatukoze bulungi.
Musawo kusemererwa Christmas ng'ono mukugu mu ndwadde z'abaana sako n'abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe asiimye ekitongole kya UNICEF olw'enkwatira gyekikwatiddeko abazadde n'ayongera okusaba abazadde okuteeka mu nkola ebyo byonna ebibabuuliddwa nga baleese abaana baabwe okubalabirira nabo basobole okusigala nga balamu. Agamba nti UNICEF singa esigala ekwatirako bannayuganda bingi bye bakyagiganyulwamu.
Tusobola okuziiza kuzaala abaliko obulemu singa tukola ekituufu ekyetaagisa. Awo ne tugamba nti fena tusobola okukola ki? Okuziyiza okuzaala abaliko obulemu. Ako kamu, akookubiri, fena tusobola okumalawo obulemu singa tukola ekyetaagisa abaana nga bakyali bato ne tubakwasa abasawo ne bajanjabibwa ne bawona. Ate eri abo abatakyasobola kujanjabibwa ne bawona, kifena tusobola okuba ab'omugaso singa tubagatako omuwendo, singa tuyiga engeri gye tuwangaala nabo ne tubagatako omuwendo ne bafuuka ab'amaanyi.
Kulungi awuliriza ge tusobodde okutuusaako okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'ogabasomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agondegonda omuterega.
Radio Yomu Kuwa Uli Jo Yodala Kuja Yesu Kuwa. Bonyimbo byemizanyi, bonyimbo byemizanyi, omuyo mupira, motoka zampaka, nebyemizanyi bidale bigomu kowedi, katiko gatinga kuona mugomu mkubwa.
Yenze tamkede umal,
nange zeroni,
agomu mkubwa. Gano gabira mauli ya gari ya mizanyi okuba munsi yonna.
Amuru, tusubira, wacharoko question mark oba agenda kudira musambi onana, ade mugolo ya club ya United, okutikiza bayindi, obanga ne bayindi ne yulu mwa badala gantali ngaiti.
Neba go famani wani, ani ali sedo kwata go.
Era kati wale obuzimu nti, bonna bonna kubichechi, mchawula majonana, atigala ni mustafa zone.
Ama uje kebya mzanyo kuba muri jezenja ulo, omuri Premier League, Champions League, Spanish Liga, Germany Bundesliga, Italian Serie A, French League One, ne league zone, kati to gatenga ko kuba kumande pako la kutanga. Sawa 10 paka 10 na mwezi akaongezi, onyule bya mzanyo bisunsulemu, wano ku Radio Budu, Radio yo mtu wa bulijjo. Na bajitegera, biba kumuri yo bomi bwayo. Rudwa mchakazi.
Nza bibera nyo za homa tidije, simbe mchakazi zeto kwa ka kuna bya Radio Budu.
Rudwa mchakazi. Ifaba kwa tam kaongezi ne tukafura kenja ulo.
Sande mula wetu lama mbe mkazi ya kso mwana kumanga adita inabi mlabirira sija adita fayu awudiliza wedi yobuze yomo ntuwa wabilijo alo wasa chichiche tukawolo kola echinzo kumala wu embera ejo yefa na njirisa kubwe
tukua tabi inabi wechi siku mtuwa namba sifo sitoba ufine mulu nako pene suvi kukunulu lako wamane tukua mwesanyo wala mkubwa mchakaza kaungezi kama inabi mada
Paka, 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 paka
bajikoze n'ekitongole kya UNICEF okwongera okukumya abazadde abalina abaana bano baleme okugwamu amaanyi kubanga nabo baana ng'abalala abalina okubeera n'emirembe gyabwe.
Tugenze okwesanga ng'ennamba y'abaana abaliko obulemu yeeyongedde mu ggwanga n'okusingira ddala mu bifo byeno mu kyalo Kasinga e Kasanda e Mubende naye twategeera tutya nti waliyo abaana abaliko obulemu eno bangi. Twagenda mu maaso ne tukola okutambula mu byalo eby'enjawulo okulaba tugenze okwesanga ng'abaana abaliko obulemu beeyongedde. Kati okwatagana n'ekitongole kya UNICEF tujja mu bitundu bw'ebiti ne tusomesa ku bantu obulemu obuli ku baana kuba oyinza okwesanga nti oluusi omuzadde azaala omwana ng'aliko obulemu nalowooza nti omwana baakola ki baamuloga.
Mu ngeri y'emu ate Joseph Mayanja ng'ono ye mukwanaganya w'emirimu mu kitongole ekya Intervention for Disability in Early Childhood mu ggombolola y'e Bukuya ategeezezza nti bakoze buli kimu ekisoboka okwongera okulabirira abaana bano bangi basobodde okubeera nga babakebera ne balaba ekika ky'obulemu kye balina nga wano we batandikidde okusobola okubeera nga babayamba.
Ku bika by'obulemu naddala ebisingira ddala biri ebika bibiri nti waliwo obulemu obulabika n'obutalabika kati abatuyita physical n'obutali physical era tubaddemu n'omulamu ogw'okuscreeninga abaana bano mu nkola ya IDEC nga bajiza foomu foomu eno ya IDEC ebaamu tier 1, tier 2 ne tier 3. Tier 1 yenu kwekiscreeningira abaana ku kyalo kyaffe oba ku ddwaliro lyaffe awasookerwa ddala ku VHT asooka ow'ekitundu ekyo. Tier 2 VHT akola referral n'ajuwa omuzadde okwongerayo omwana agenda okumuscreeninga ku long form ne bayamusawo omutendeke aliko esi facility yonna. Tier sub-county ne Buya Town Council tulinamu amalwaliro asatu n'olwekyo gatukoze bulungi.
Musawo kusemererwa Crespas ng'ono mukugu mu ndwadde z'abaana sako n'abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe asiimye ekitongole kya UNICEF olw'enkwatira gyekikwatiddeko abazadde n'ayongera okusaba abazadde okuteeka mu nkola ebyo byonna ebibabuuliddwa nga baleese abaana baabwe okubalabirira nabo basobole okusigala nga balamu. Agamba nti UNICEF singa esigala ekwatirako bannayuganda bingi bye bakyagiganyulwamu.
Tusobola okuziiza kuzaala abaliko obulemu singa tukola ekituufu ekyetaagisa. Awo ne tugamba nti fena tusobola okukola ki? Okuziyiza okuzaala abaliko obulemu. Ako kamu. Akookubiri. Fena tusobola okumalawo obulemu singa tukola ekyetaagisa abaana nga bakyali bato ne tubakwasa abasawo ne bajanjabibwa ne bawona. Ate eri abo abatakyasobola kujanjabibwa ne bawona kifena tusobola okuba ab'omugaso singa tubagatako omuwendo singa tuyiga engeri gye tuwangaala nabo ne tubagatako omuwendo ne bafuuka ba